Especially sada ni gani?
Rada chafu rap kid.
Man, nimepiga mpuka kutoka asubuhi mpaka saa hiyo.
Naona.
Ghetto maisha ijipi manze. Itakuja kujipa lini?
Itajipa. Bora tu tusiluse hope.
Yo. Got the blast of Marquee up in this place from Cyber One. Hope you got it. Skizza.
Specious King. Let's get it.
Nazimi ni moto man.
Maisha ya ghetto ni worse. Maisha ya ghetto ni worse. Ni kama tuko undercast. Ni kama tuko undercast. Tunakula chapati ya dust. Tunakula chapati ya dust. Jumaisha ya ghetto ni tough. Jumaisha ya ghetto ni tough. Maisha ya ghetto ni worse. Maisha ya ghetto ni worse. Ni kama tuko undercast. Ni kama tuko undercast. Tunakula chapati ya dust. Tunakula chapati ya dust. Jumaisha ya ghetto ni tough. Jumaisha ya ghetto ni tough.
Tuna gain na bado kuna pain. Use your mind of voice search kind of little bit. Tupe the gain na every day na jua mta speak. Kama long tupate riziki. Passion yetu tumeka kwa mziki. Long journey tumepiga hustle. Tume struggle hadi tunamaso. Mkikula hongo, tunakula jasho. Tunafanya kwa bidiju hili passion. Sorry ni fake ma blunder avoid. Kama in life tumetoka faso. Ato kibonga chukua the right. Si tumecheat na cheza na bo. Swipe wa chundo kwa the best. Na kama ni kabumi na bidiju songo. We don't care mda twitter my haters right. Right. DC anda kamukani mewaiki ndai. Tuna dance miondo ko juu tumetoka ge. Kyo round D tumekam na mioto. Haters ndatoka kijiko.
Maisha ya ghetto ni worse. Maisha ya ghetto ni worse. Ni kama tuko undercast. Ni kama tuko undercast. Tunakula chapati ya dust. Tunakula chapati ya dust. Jumaisha ya ghetto ni tough. Jumaisha ya ghetto ni tough. Maisha ya ghetto ni worse. Maisha ya ghetto ni worse. Ni kama tuko undercast. Ni kama tuko undercast. Tunakula chapati ya dust. Tunakula chapati ya dust. Jumaisha ya ghetto ni tough. Jumaisha ya ghetto ni tough. I'm on the move, God is the one who give me the rule. Devils to lose, I'm the chosen. No evil stop me, even the rude. Still looking good, every day you find me praying in my room. Emmanuel Gori, that's I give my life for him to ruin. Okay, God is good, baraka inashuka, mvuwe kinyesha. Any day niko church na kesha, no evil can give me the pressure. Chachawa, that is my pleasure. My whole life, God measures. And I never had be a pressure. My whole life is a treasure, yo. Mini ordinary, misari zangu nare. Kwa go on the upale, sukicheza ni mapare. Na bado si jamare, alipigo misumare. No mana mina bank, kila time to vinare. Kila reporting kwa Edgar Ubare. Kwa Christ, nina joy kila siku pare. Misari ndi ukali, wadha nita ordinary. And thank you all the best. I've been moving from day to day. All over doing missions. Missionary up in this place. And this is my decision. In God I've put all my trust. Indeed it's my confession. I've settled in his right hand. They be asking for location.
Location, location.
Maisha ya ghetto ni worse. Maisha ya ghetto ni worse. Ni kama tuko undercast. Ni kama tuko undercast. Tunakula chapati ya dust. Tunakula chapati ya dust. Jumaisha ya ghetto ni tough. Jumaisha ya ghetto ni tough. Maisha ya ghetto ni worse. Maisha ya ghetto ni worse. Ni kama tuko undercast. Ni kama tuko undercast. Tunakula chapati ya dust. Tunakula chapati ya dust. Jumaisha ya ghetto ni tough. Jumaisha ya ghetto ni tough.